Anachukua, anaweka, wa.
Le général Dangote.
Anachukua, anaweka, wa.
Le grand Mbao.
Anachukua, anaweka, wa.
Boss Yamboka.
Anachukua, anaweka, wa.
Taramu kupendwa na, taramu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu. Tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina wausu. Shepu yake mbaya, hivi na wausu. Mdangaji malaya, waina wabusu. Nini wamegusa babaya na mwakavu. Lazima wachuchuma, wamengia chakike.
Ewa
chakike, wamengia chakike. Cha, cha, chakike.
Tuale,
wamengia chakike. Kwa penzi letu chakike. Lazima wachuchuma, wamengia chakike. Kwa penzi letu chakike.
Makukote, mabutale. Don Mendez Bajuni, H Bajuni.
Chumbani enasi, unipatia panado. Kwa jenga za measi, na mashuti ya Ronaldo. Yani, ndani nikiingia tu.
Anachukua, anaweka, wa.
Kwenye gari.
Anachukua, anaweka,
iwe jikonyo varandani.
Anachukua, anaweka, wa.
Doze, 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 doze.
Anachukua, anaweka.
Nani dale salama joto. Tuale soji pepe. Oya kongo joto. Tuale soji pepe.
Oye mose kunami.
Jipepe.
Oricado momo.
Jipepe.
Oya mama dangote.
Jipepe.
Edo nifungwe.
Jipepe.
Chu, chu,
jipepe.
Chu, chu, chu,
jipepe.
Nani chu, chu,
jipepe.
Chu, chu, chu,
jipepe.
Nasei. Joseph Mertier Nasei Panalobi Nasei
Kaya Kaya Musha
Tule Fukama Fukama
Mwana
Fukama
Fukama
Mwana
Fukama
Fukama
Diamond
Fukama
Fukama
Kwada Fukama
Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Anyata katra kuka kate aloba kate Sipa ye
Yes
Chozi Matata
Chuma Chuma
Adolfo
Mute Bachila Mouya
Abangazuma Abangazuma
Joseph Poussac
Abangazuma
Zodwa
Angel
Il Parare
Dare Salame Mazuma
Akosha
Daimon Mazuma Kinshasa Mazuma
Kaya Kaya Musha
Mazuma
Kamanfuama
Usiniguse, kwa miguu
usiniguse usinitachi tusalimiane kwa miguu
unasema usiniguse usinitachi salamu iwe kwa miguu
usiniguse usinitachi tusalimiane kwa miguu
kwanza kambali
corona
kusimba tena
corona
kwanza kona ogopa
corona
kusana musika
corona
tena va maski
corona
2 metri
corona
mikono ya kokosha
corona
del pigo St. James
Didi Stone Nike
Didi Santos
Ayolizer
Today is today The boss, the boss, the boss On vous a parlé de nos villes On vous a parlé de nos fortunes